Isithombe sesibili. UNaomi noRuth babuyela kwa-Israel. Umama wayebizwa ngokuthi nguNaomi. Amadangazi akhe akwaMowabi ayebizwa ngokuthi nguRuth no-Opa. UNaomi wakhetha ukubuyela ezweni lakwaJuda nomalukazana bakhe. URuth no-Opa baluthanda uhambo olubuyela kwaJuda. UNaomi wathi kubo, "Yini ningahambi nami? Ngizoba nomnye amadodana azokuba abayeni benu. Buyani ekhaya abantu bami. Ngimdala ukuba ngibe nenye indoda. UNkulunkulu ungifulathele." U-Opa wanga uNaomi waphindele emva kubazali bakhe. URuth wabamba uNaomi wathi kuye, "Ngicela ukungahlukani nawe. Lapho uyakhona ngoya nawe. UNkulunkulu wakho uNkulunkulu wami." URuth wahamba noNaomi baya eBethlehem ezweni lakwa-Israyeli.